won't say papa. You love me, make me crazy. The way you touching my body, everything it's okay. Mfano kinitazama
sama,
kama ndege tunao
fanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, lakini itanatika baby. Kuhema. Ni kama njiwa wanalandana, minawe siyafutwa fatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Mfano kinitazama
sama,
kama ndege tunao
fanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, lakini itanaitika baby.
Collect.